You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
kulanka afartanaad ee uu yeesho golaha xuquuqul binaadanka qaramada midoobay ayaa ka socda magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Golahan ayaa la filayaa inuu ka doodo 120 warbixin kala duwan oo ay soo bandhigayaan in ka badan 25 khubaro xuquuqul binaadan iyo kooxaha u dooda xuquuqul binaadanka. Kulankan ayaa socon doona muddo 4 usbuuc ah. Dhamaadka kulankan ayaa la filayaa in lagu go'aamiyo qaraar sharciyan qabanaya dalalka. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa furay kulanka isagoo ka digay kororka waxa uu ugu yeeray qudbooyinka nacaybka ku saleysan oo adduunka ku soo badanaya. Hadalkan oo uu si taxadar leh u yiri ayuusan dal ama shaqsi magaciisa ku soo qaadin.
Some major political parties and leaders are cutting and pasting ideas from the fringes.
Xisbiya waaweyn iyo hoggaamiyeyaal ayaa fikradaha xagjirka ka soo minguuriya oo u isticmaalaya propagandadooda iyo ololahooda doorasho. Xisbiyo awal loo yaqaanay inay yihiin kuwo cambaar leh ayaa hadda dowladaha saameyn ku yeelanaya, sidaasna waxaa lagu wiiqayaa tiirarka bini'aadanimadu ku dhisnayd. Mr. Guterres ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay faragelinta iyo xannibaadaha dawladuhu ku sameynayaan xurriyad qowlka, gaar ahaan iyadoo la beegsanayo dadka u dooda xuquuqul binaadanka iyo suxufiyiinta. Michelle Bachelet waa gudoomiyaha xuquuqul binaadanka ee qaramada midoobay. Waxay khudbadeedii furitaanka u isticmaashay inay iftiimiso khatarta ka iman karta isbeddelka cimilada oo la dafiro.
How can any state's interest be advanced by policies that damage the well-being of all humans? In recent weeks,
sidee daldanihiisa ugu gaari kara siyaasado dhaawacaya binaadanka oo dhan? Asbuucyadii la soo dhaafay waxaanu daawanaynay caruur u mudaharaadaysa siyaasadaha cimilada. Runtii aniga way soo jiiteen sida ay uga go'antahay dhalinyaradaasi inay sii wadaan ilaalinta xuquuqdooda. Waxaa ka mid ah wakiilada caalamiga ah ee ka hadlaya kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee Australia, Marisa Payne. Senator Payne ayaa sheegtay in xuquuqda qofku uu leeyahay inuu fikirkiisa dhiibto ay sal ama gundhig u tahay bulsho furfuran oo dhaqamo kala duwan leh. Waxay si gaar ah u carraabaabtay muhiimadda xurriyadda diinta iyo dulqaadka, iyadoo sheegtay inay aasaas u tahay bulsho furfuran.
Sadly, however, in 2019, there is no region globally, nor any single religious tradition.
Nasiib darro, 2019 ma jiro gobol ama diin gaar ah oo aan la kulmin dulqaad la'aan iyo tacadiyo. Aad baana uga walaacsanahay dulqaad la'aantaasi. Hadalkeeda ayaa imanaya iyadoo dooda ku aadan xurriyadda diintu ay ka sii socoto dalka Australia, gaar ahaan in iskuulada diimuhu xaq u leeyihiin inay macallimiinta iyo ardayda dadka isku jinsiga ee isguursada u diidi karaan iskuuladooda. Senator Payne ayaa sidoo kale tirisay arrimo kale oo ay sheegtay inay walaac ku hayaan dawladda Australia.
We note the challenges facing democracy in Venezuela. We note the critical situation of the Rohingya in Myanmar and in Bangladesh.
Waxaan soo qaadan karnaa caqabadaha dimuqraadiyadeed ee haysta Venezuela. Waxaan soo qaadan karnaa xaaladda adag ee shacabka Rohingyaha Myanmar iyo Bangladesh. Waxaan kaloo soo qaadan karnaa xuquuqda haweenka ee Saudi Arabia iyo dilkii suxufi Jamal Khashoggi. Waxaan ka walaacsanahay sida loola dhaqmo bulshada Uyghurka ee China iyo waliba masiibada bini'aadanima ee ka dhala dagaalada Yemen iyo kan Suuriya. Senator Payne ma ahayn diblomaasiyadda kaliya oo soo qaada arrimaha muslimiinta Uyghurka ee dalka China. Sanadkii la soo dhaafay, guddi qaramada midoobay ayaa dhageystay in ku dhawaad 1 million oo muslimiinta Uyghurka iyo muslimiin kale ay dhici karto inay ku xiran yihiin China, iyagoo lagu xiray goobo lagu sheegay in barnaamijyada mushuu waxbarasho lagu siinayo. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay in inkastoo dawladdiisu taageersan tahay China, haddana ay ka walaacsan tahay wararka sheegaya dhibaatada lagu hayo shacabka Uyghurka ee China.
We support one China policy. Therefore, we encourage China and Chinese authorities
waan taageersanahay siyaasadda China mid ah. Sidaas daraaddeed waxaan ku boorinaynaa China iyo maamulayaasha China oo aan ka filaynaa in xuquuqul binaadanka caamka oo ay ku jiraan xuquuqda diinta in la ixtiraamo lana difaaco astaamaha dhaqan ee dadka Uyghurka iyo muslimiinta kale. China ayaa iyadu inkirtay eedaha ah inay si xun ula dhaqanto dadka Uyghurka, laakiin waxay sheegtay in dad dambiyo yaryar galay loo diro waxa ay ugu yeertay xarumo tababar shaqo. Kulanka golaha xuquuqul binaadanka ee qaramada midoobay ayaa furmay wax yar ka hor shirkii labaad ee ay wada yeelanayaan labada madaxweyne ee Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un, taasoo ah kii labaad oo muddo 12 bilood ay yeeshaan. Kulanka golaha xuquuqul binaadanka ee qaramada midoobay ayaa la qabtaa 3 jeer sanadkii bilaha Maars, June iyo September. Haddii soo 3 meelood meel xubnaha goluhu codsadaan, waxaa la qaban karaa kulan gaar ah oo looga hadlo arrimaha degdega markay yimaadaan. sbs.com.au